Yeah, Mule the Dawn, Clan One Crew.
Na hunter, tumekuja kutesa tesa.
I see you.
What you say now, Kevin?
Semo na chosaka, baby, nshadaka.
Loto.
Semo na chosaka, baby, nshadaka.
Loto.
Semo na chosaka, baby, nshadaka.
Loto.
Maisha, shega, shegeli.
Loto.
Semo na chosaka, baby, nshadaka.
Loto.
Semo na chosaka, baby, nshadaka.
Loto.
Semo na chosaka, baby, nshadaka.
Loto.
Maisha, shega, shegeli.
Loto.
Wengi walidai wakicheza loto. Na mimi nika fly, nikisaka ndoto. Na shida zika kam. Kani pajoto na mzuka na kalam nikatoa loko na rhymes kakam nikashika moko na my boo baby nishada kaloto kama sijam nikupaga wishe na mida kwenye love nikudatishe shida zimesepa na sitoi joto na maisha shega shegele dance kidogo kidogo loto na maisha fiti na sio ndoto
semo unachotaka baby nishadaka
loto
semo unachotaka baby nishadaka
loto
semo unachotaka baby nishadaka
loto
Maisha shega shegele
loto
semo unachotaka baby nishadaka
loto
semo unachotaka baby nishadaka
loto
semo unachotaka baby nishadaka
loto
Maisha shega shegele
loto
semo unachotaka baby leo nishadaka mimi nataka tujibambe nataka tujibonde nataka nikupeleke na form tujibambe na venye nimetoka fana sasa ona minanga kupata pata potee na pata na sipotee kupanda na kushuka leo hii tunapanda mavuno tutavuna hadi tuturidike na bado waki This tuna dancey dancey na venye tuna power na dancey dancey Yani draws out zina dunda dunda kuna venye kuna dunda Tuleza makute seka sai kuomoka ya kuomoka
Semo unachotaka baby nishadaka
loto
Semo unachotaka baby nishadaka
loto
Semo unachotaka baby nishadaka
loto
Maisha shega shegele
loto
Semo unachotaka baby nishadaka
loto
Semo unachotaka baby nishadaka
loto
Semo unachotaka baby nishadaka
loto
Maisha shega shegele
loto